Natandika mubuto wano wentuze ebeneza okukula tebyali bya mulolo ekisana yitawo kizalibwa katonda kyokifugibwa na mwoyo ngamazinkulukuta katilaba wantade sigira waggulu mulamu yesu mwejudde yayimbiranga ennyimbe kati tuni yatuka matendo gabasikirikube mwatula ye yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna ye yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna. I'm the light to the world, kama nyoka mina waka baraka na wema everyday zinanifata yesu ananipigania sina mashaka mabafu uchawi hata rusi wanajua. I'm the son of God, everyday I reign in glory in power, everyday I reign in glory in power, everyday I reign. Ye yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna ye yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna. Kalibaliyo nilobu kaka fundi chagwa ya kongo na nezukula umunda mumuti mama today. I'm the answer to the world, every day I'm a solution. Miracle sign to one nigga, vya fuka mele breakfast, lunch, supper, I'm a sure. Kalibaliyo nilobu kaka fundi chagwa ya kongo na nezukula umunda mumuti mama today. I'm the answer to the world, every day I'm a solution. Miracle sign to one nigga, vya fuka mele breakfast, lunch, supper, I'm a sure. Hey, yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna ye yesu wange yangula n'omusaayi gwe eri ye yesu wange yaleka ebitiibwa byonna.